olubirirwa Ssaabasajja Kabaka olw'Emmengo lukubyeko ne lujjuza namungi w'omuntu akwatiridde mu kiro ekikeesesa leero mu nkuuka bwaguuga ebaddeyo emalako omwaka 2025 n'okuyingiza omwaka omujja 2026 enaebuka eddene leero ng'abantu bakyafuluma bufulumi. Baladde ayingiza abantu b'omwaka 2026 mu nkuuka bwaguuga Ssaabasajja Kabaka empologoma ya Buganda Ronald Muwenda Mutebi II asiimye abantu be bonna abeetabye mu nkuuka bwaguuga etegekebwa leediyo ye Kyabbasi Nsajja.
Muli bulungi? Okusooka njagala okubeebaza olw'essanyu lye mundazaye wano olwala. Mbalamusa mwenna era twebaza abo bonna abawagira enkuuka ya sitidiyamu. Mwongere okuwagira enkuuka n'enteeka endala zonna ezikulaakulanya Obwakabaka. Enteeka zino keekamu kubonero obunyweza omutima gwa Buganda okutapa. Twebaza abategesi, twebaza abameganyi.
Masumoji yebazizza abameganyi bonna abeetabye mu pulogulaamu entanda ya Buganda abantu baayo abantu ba beene be bavuganyizza mu lulimi Oluganda era bwatunalagira obumu obuleseddwa bweyongere.
Tuyuzaayuza omuzira mu bazira na bonna abeetabye mu kumeggana kw'omwaka guno. Omuzungu bwe yajja mu Buganda yatendereza nnyo empisa n'ennono zaffe awamu n'obukulembeze bw'ebika era n'olulimi. Ebyo byonna nga biraga obugunjufu awatali ensi oba abantu abalala. Bino nno tulina okwongera okubikuuma n'okubisomesa abaana kubanga bye bizimba obumu n'obugunju. Tuddamu okubakubiriza okusigala nga muli babumu mu buli mbeera yonna n'okujjukira nti okwegatta bwe buwangu. Okwegatta bwe buwanguzi.
Wekijjidde ku mpewo ng'abantu b'omutanda abaasuze mu lubiri abasinga obungi lwe bajjukira okufuluma olubiri lw'Emmengo mu nkuuka eno bwaguuga.
Erinnya Mugamba Maiko tuli walukukuka tunyumirwa abajja tola ali mutukuba kinyanyanyanya banaye abatazze mwasubiswa tunyumirwa nnyo mutanda tumulaje omuzira mazira abasajja mimbula wangu nezaka abakoza sitesi balabyeko wale wale mulabye ndabye ku mazira tone.
Omukolo ogwo Katikkiro wa Buganda Charles Bramayiga yebazizza nnyo abantu b'omutanda olw'okuteekanga mu nkola ebiragiro Ssemunywa by'abawa omuli okulwanyisa mukenenya okulima emmwanyi n'enteekateeka na nnyingi nnyo ezizza Buganda ku ntikko.
Mukama wa Ssaabasajja Kabaka, Obuganda obuli wano n'obutulaba busanyuse nnyo okulaba ku maama Nnaabagereka Omumbejja Ssanga lya Mbogo n'Omulangira Richard Ssemakookiro. Mukama wange tukkulisa omwaka wamu n'abantu bo bonna b'okuuma mu lubiri ne mu nsi eno Buganda era tusaba Katonda akwongere obulamu obulungi. Ssaabasajja, Obuganda buno bw'olaba buwulize gy'oli era mu 2025 bakiraze nga baanukula obubaka bw'obaweereza era abavubuka bano bonna abali wano tewali n'omu akkiriza kukwatibwa mukenenya. Mukama wange mu 2026 Obuganda tubukubiriza okusigala mu bufu obw'empologoma n'Obuganda bulondoola obubaka bwonna obuva embuga.
Senkulu wa Radio ya Kabaka Kyabba Seteseteese Senkulu Kabwagugo Omukungu Michael Kawuya Mwebe ategeezezza Ssemunywa nti obuwanguzi bw'eddiini eno bwonna bwe zeetuukako buvudde ku mpeereza y'ennungi ery'eggwanga ne bannamukago abawa essuubi. Enkulu Kabwagugo 2025 ewagiddwa MTN Uganda ne Chakujet Ventures, Movit, Nirvana Water, Operation Wealth Creation, BBS Telefina, CBS Jowuliza kakano, NIRA abakozi ogw'okuwandisa abantu okufuna endagamuntu n'abavujiriza abalala bangi.